to kiss, baby.
Fananisha kuwa nawe nimebahatika, ukienda mbali watanizika, we upepo bali ni manukato mwili, nikuache kwa nini mama, wewe wanywe dawa kwenye sikuache nyami.
Drop, drop,
hey.
Up, up,
hey.
Shop, shop,
hey.
Oh.